Pendo wangu mi kwako leo, mini wako leo hadi mtondo. Pendo wako mi kwangu leo, weni wangu leo hadi mtondo. Nikuvishe vya gharama, ayoyo. Nipunda mzigo sitaogopa, ayoyo. We kwangu nuru, kwenye kiza niangazie. Nomba mtunuku, yetu ya ndani wasiajue. I believe, I swear, nitakupenda weloze. I believe, I swear, nitakupenda weloze. Na tukigomba,
donge,
usini nyime,
donge.
Baby oh, baby oh,
ah,
oh, tukigombana, penzi wewe, ay ay, oh oh ay ay, oh ay ay, oh oh ay ay.
Tena wetu kentai tena special, tena fanya imatuishi keko. Najona fina mikuwa wako, tamani yako bebe uzuli no pol. Penzi lako bebe ongine swaoni, ula. You're my body girl, navo kata minafurai, oh la la. You're my body girl, doa shaka rudi nyumbani, oh la la. I feel so nice nikiwa nawe, nani para wangu bani achani ngae. Ukiwa na miringa, I feel so nice nikiwa na wewe. Nani para, we wangu bani achani ngae. Ukiwa na
natukigombani, usini nyime, baby oh.